White House.
Ring ding ding.
Kusema, basha tu kataza kusema.
Kusema sema,
kusema. Basha tu kataza kusema.
Kusema sema,
kusema.
Tunafunga mashikio. Kio. Tunafunga mashikio.
Yeah, tunashafunga sote.
Tunafunga mashikio.
Kweli tunazifunga.
Tunafunga mashikio.
Any boy. Hatusemake mingi, sheba yuma, hatuna kuproof. Na hatujitapake, mambo ni mingi, hatuna mudu. Acha kazi iseme, hatuna maneno.
Midomo, midomo, tunafunga midomo, midomo.
Where else?
Kazi jua kazi, tunapamba na kazi jua kazi.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Kataza kusema,
kusema sema,
kusema. Basha tu kataza kusema,
kusema sema,
kusema.
Tunafunga mashikio. Kio. Tunafunga mashikio.
Yeah, tunashafunga sote.
Tunafunga mashikio.
Kweli tunazifunga.
Tunafunga mashikio.
Ma kesho ntapata Bomogo lala
Shemo kutumika
Everyday
Shemo kutumika
Mbona bungila, bungila
Bungila
Nilisha beba maisha yangu
Na mikono mili
Jana ndi boss, leo na boss Pata kwangu aina bati
Opo
Kusema, basha tu kataza kusema.
Kusema sema,
kusema. Basha tu kataza kusema.
Kusema sema,
kusema.
Tunafunga mashikio. Kio. Tunafunga mashikio.
Kweli, tunazifunga.